to the ladies.
To the gossips.
Mwaka kumba vikamilifu, yeah. Black beauty umewaka, mama umewaka. Umbo lako nyemba, yeah, yeah. Wanata mitumba inaka, mwona inaka. Usijibusi makalio, baby. Hiyo ndogo na napenda.
Mina penda ndogo,
wana penda light skin. Mina penda chongo, sinji bleach mikorogo. Mikorogo,
unaona penda bigi. Mina penda ndogo,
wana penda light skin. Mina penda chongo, sinji bleach mikorogo. Mikorogo,
ase kupenda ulivyo. Ato kupenda ato ujichubwe. Ujichubwe,
ase kupenda ulivyo. Figa yako nyembamba, ladha ya uchumba. Tukichosho kitana, anipa hadi kwa kuta. Ona mbiba kama mtoto, mwepesi kapamba. Zile bingiri bingi za chumbani, jirani alalama.
Kipepeo,
daka deberi,
kipepeo.
Sweeter the juice,
kipepeo.
Chuchu ndogo kakeli, ila na nyonya na.
Unapenda bigi, mina penda ndogo.
Napenda light skin, mimi napenda chongo sinyi bleach mikorogo. Mikorogo.
Unaona napenda bigi, mimi napenda ndogo.
Wanapenda light skin, mimi napenda chongo sinyi bleach mikorogo. Mikorogo.
Ase kupenda ulivyo.
Oh baby,
you are.